see the truth in your eyes. My penzi, taki kusema ugonjwa mapenzi ukificha utapona.
You're my only.